Nalilele na lota wa Zambia Swalefwa mfumu na timpiri buke na sanga wa Bali Eva wako opposition ni mukuta Muleke ni Bali ateke
Muleke ni Bali ateke
Alaka fumbe, bantu fumbete shop.com.